Paramenti ya Gwanga Uganda ngatena umule isi zemba lilire nyongereza ya trillioni namba na haka uumbika mwezo kuteke kwa mkolo gokula hizo mkulembezo we Gwanga Uganda. Ngena kuzo mwezi kuminabili wa mwezi guno mwaka guno wakati mkusiko mguwa wakati wa waka abali kurudo luwa wula government. Neva minister kwa saba waka banna chibina chinational resistance movement. Mbali lilire nyongereza eno eyanjudwa minister mwezo wa guno na guli mu minister UNC Henry Musasizi. Ategezeza paramenti, tingo juu kwa kuteke kwa mkolo ogwo kula izo mkulembeze we Gwanga. Sente hezo zilikone izo kuteka teko kulonda kwa ba sente bebe vyalo, wamuno kumaliliza, ebyo kutegeka empaka za AFCON. Ezo mwaka nkumi bilimo abili mwosambu. Kusente zera kuliko okusasula emisala jaba kozi, abenja ule jivanjibwa gavumenti, okwongera amaanyi mu kkolero lya sukaali ya Atiaga Sugar Factory n'ebintu ebirala bingi. Minisita Musasizi ategeezezza paalamenti nti ssente ezo zeetaagibwa bunnambiro okusobola okukola ku bintu ebyo okusobozesa gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo bulungi. Wabula ababaka ku ludda oluwabula gavumenti bawakanyizza ekya gavumenti okuleeta embalirira y'ennyongereza endala obudde buno na paalamenti eneetera okuggalawo kubanga teyisiddwa mu mitendera mirambulukufu okusooka okugitwala mu kakiiko k'ebyembalirira ababaka okwongera okugyekenneenya. Omubaka wa munisipaali ey'Ekira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Ibrahim Ssemujunganda ne Jonathan Oduro wa Eros South wamu n'akulira oludda oluwabula gavumenti Jowero Ssenyonyi bategeezezza nti ebintu ebimu gavumenti byegamba nti mwegenda okuteeka ensimbi zino eziri mu mbalirire n'ennyongereza nga Atiaga Sugar Factory bizze biteekebwamu ssente kyokka nga tebirina lugendo era ng'amakulu tebagalaba.
Even on the LC1 elections and LC2, it is not enough to come and say I need 66 billion for LC1, LC2. We need to see the list of all the villages attached so that every member here can be sure that in my village I will not go back and they are going to ask me questions why village A is missing from the national list.
You did not find 2 billion for national curriculum employment to complete their 34 subjects. You never gave UNEB 480 billion for them 20 teachers to go and mark these children. And you have brought here money that we are going to have a ceremony just eating. I don't know what's wrong with NRM people. So that you can deny our children an opportunity to study. And then you bring money here for eating. You should be ashamed of yourself.
Many times we pass money for some of these things and it is fired. Help the taxpayer to understand this 410 classified budget billion for a few days. Government is closing down billions to a Atiaga Sugar Factory that has been giving money. Nothing is happening there.
Wabula saba woreleza wa government chilio wachi wanukategezeza kuliro ludo wabula government never ne. Nti obuyinza obw'okuleeta embalirira ennyongereza bwa gavumenti era nti gavumenti yeba emanyi lwaki ebintu ebimu biba byetaaga embalirira ez'ennyongereza nti si babaka ba paalamenti nti be balina okulaga ssente mmeke zirina okuteekebwa ku kitongole nga bo bwe balowooza.